leader wa governor wa Bungoma na ora kumuka hakaka bura ina makafufu
ina na hiro ya wana hii baalonga yola
asatu kwa tisena tatenya kulona kwa BBI kidoko ya wefu ane ere na vina anupati liu kwa lianzo ya lino
ya ule zangabu kisondio so that you don't hold me
wazi kaze 12 minutes ino kumali izi omami wakana nobora kuzali yenzo ya nende BBI BBI yangi mfu ane liri ya noma anamulu yari wae na habako kumali isia.
Yes, BBI hiyo manyele ni kwanja vandurase ni kucha mkativa ya 2010 kwa nende mirengo kivu mrengo mlalala li kativa li 80% good pitisha badilisha mrengo kundiwa li kativa li 20% bad badilisha tupitisha so kwa wana nende pitisha tubadilisha nende badilisha tupitisha kwa ama kusukumana ya kativa ya ade. So 20% ndiyo ya endelea kubao. Esese nga leader wa Fort Kenya, endevasia the whole mnaf. We were calling for dialogue, we were calling for change, we were calling for constitutional amendment, for the government and inclusivity, tosia. Sipa la siko sila hova niyo mulusungu walanga angavali. The winner takes it all, the loser walks away hungry. Kulisa kwenye koriota. Kwenye sipa la sino, ekura newele ovire eha la hostala ne okwile saja kuingwe la kwiti kita yediawa ne somewhere to carry on with life and to support the growth of the country. So I have been in all these things which are processes and BBI neyeja wawa lakoli is an opportunity how kilometre to change. Ekativa, of course, the BBI of this year report, Elimo, and Balala, the commander, and the commander, the hacker of a change. And I want to thank the president, that's why he called us. Over 11, and the Kakulanga, last Thursday, in special. We have a nice, Wakachula, Angolan, yes, and I'm not in a bunch in Jahano, 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 in a bunch in Metanga senior lawyer aliwecha oane maoni kano kuti drafting team na achane ndoma anawa mtula kilonzo junior na ndefara maalimu wa present our issues later today last evening inakachule orengo kakutile simu nda aulimu drafting team ambalali they were going to invite me to go and look at what they have done kwa makunibyo mza kwa gola. Of course, Kalioka and Nikona Wananga, the bishops of all over Changer Hano, Varim, Changer Hano, Randovan, Changer Hano. Everybody in this country has a right to air their views as long as we are heading for common good. Especially Bolava and Rasnan, BBI, the intention is good, it's going to change the structure of leadership, Musibala, even more inclusive. And that is good. Following the final draft, because I have a whole finger, A bill here, BBI, HMU, Chief Assembly, and the HMU, National Assembly, and the Senate. It is not out. Nobody knows the content because it's work going on. Like in the number of bombers, this is tremendous work in progress. No, have all energy or see Melissa or have all rejected or have all improved. And that remains my position. Change to reflect the aspirations of Kenya from Bazindu Silala, or mana kawan family ya ke ni ora hataru ali jago ba constitutional change e tamba den de ki to ke jibili o ke je constitution ku mira parliament de ni o draft de bin li ko ile parliament na na parliament de bis ki den de super majority ya tuta ya mo nom ku den de ten sele
The Bluetooth device is needed to tell.
Kumanya mali mbeko bale mawaenda bako li bale mawaenda. Dili ene rizenga
malisi kumukanda abano ndave kumukanda kwa Fort Kenya abandi bavena bavolembo omwami weta wavolembo NHIF mundu na alwara corona secha kumuyeta tabandu varunga ngene jwa NHIF banende wasi wasi sana kutaka ndalala mlilifu walio limalisi
asa wake musia tutondio umanyi mchuli ndine ndeli swali mseneti ure wa kwanza wavone corona ngene ranga bandu lichu maliwele lio ngene badaktari wafu yule karibu barbano badaktari barana wafu bataru si very senior doctor kwa mamungu mu family ya mulembe Dr. Inyangala, Dr. Luciola, Dr. Isi kama ni changa director wa NASCO kava county secretary wa health in Nairobi kava county CEC very very senior people back Dr. Isi ama partly ama kungoma ame kamalu vasika ta my neighbor what we see is very very serious people and many many other people every life count serikali lazima ewele jivandu chikati chane cha Yesu and back to kungoma kisongi toka kuna kama na kama promise angali bandu especially bad elderly ali serikali county cha kulista chane cha Yesu no hata hapa kulishia kuma zina ali valo sime vasa kwezo kwa kulishia kakuli na wako kuyeta vasa but more important baba andubali the front line worker nurses doctor paramedic serikali lazima evaweze 100% paid NHIF card sikila no ulila kukana kule kanaanza kisondio kiso ni chikuamba daktari na alwala daktari usilikanga na umia vati yezi na ajam hospital na harungleni mamutu maniake elezi mamutu kule mamutu kena so kama kukuyeta daktari oku umia vandulu brand line ni ene korona ne lina ni niyo narakananga ne lina maweza umuwe lisi ata engezo yunga na kulunya watu wara mungu ni yelo kata how we help it sine ende statement mchili musene I'm sure you will hear it okay lastly muka anako kwa Kenya kuli intact muka anako kwa Kenya kuli steady muka anako kwa Kenya kuli strong mungu mungu lila baho sindu wale ndi sitareshi na moja ta kukupanga za kuchakula angana kongamano ya kuhuwa nende national elections kila grassroots kama la hale at an appropriate time mbao sitisha ambu wachaku uti register kumukanda nobody can register the party when we are there and take it from Nimbo but Kenya is steady but Kenya is intact but Kenya is the party of now the party of the future
mnoma ni Moses Maskawe tangula senator county ya pungua manu di party leader of Fort Kenya kukulogwe yangu no kutipa kana baba tuandu kukusuwe firma thank you very much kwa mene ndarendai